Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Bana ba modimo tla ke le dumedise ka lena le lematla la Kriste Jesu mo re pulusi mo letsatsing lena la kajeno. Ke a leboga gore re boe gape re tle go kopana re itumelela go utlwa lentswe la modimo ka metlha, ka gore ke lona leo le tsholetsang bophelo ba rona, ke lona le re fa tsholofelo, ke lona le etsang gore bopelotlhomogi ba modimo bo seke bo a re tlogele. Ke tlo kopa gore nke re boele ko moragonyana re le bana ba modimo, nke re bue ka kgang ya lefoko la modimo, go ithuta lefoko la modimo. Pele ga ke fetsa go pholoswa, ke ne ke itse fela gore ga o rera ke gona ga go siame e felela fo bana ba modimo. Ke sa itse gore ga ntse go tsenella o tshwanetse o fitlhe mo o ithutang lentswe la modimo, o nne bonno ba lefoko la modimo. You must become the dwelling place of the word of God. And then ka lemoga gore go ithute lentswe la modimo go tlisa pharologano mo bophelong ba ngwana wa modimo. So re tle go bua ka go ithuta lefoko la modimo. Bakreste a re beng committed mo go ithuteng lefoko la modimo. Re tlo simolola ka go buisa Diane chapter 4 verse 7. Yona e bua yana e re, botlhale bophala dilo tsotlhe, ka mohe batla botlhale, ntsha tsotlhe tse o di ruileng, o reke tlhaloganyo. Modimo wa rona re a leboga ka lebitso la Kriste Jesu wa Nazareth. Le mo letsatsing lena re kopa bopelotlhomogi ba gago gore bua gape le rona modimo wa ka, lentswe la gago ke lona le re fang bophelo, ke lona le re ikokotlelang ka lona, ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Verse e nngwe e re buang, version e re buisang ka yona ya Sekgowa e re, the beginning of wisdom is this, get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Ke rata gore bana ba modimo, ke le tlhalosetse gore ga gona sepe se e leng sa modimo se e leng gore ke sa mahala. Batho ba bantsi ba nyaditse dilo tsa modimo ka tsela e makatsang, gore ba tseye investment ya bone e ntsi, ba investe ko lefatsheng, ba investe mo menateng, ba investe mo dilong tse e leng gore ka moso ga ba tshola sepe, ga ba boelwa ke sepe mo go tsone. Re tsaya lefoko la modimo re lebela ko thoko. Ke ba kae gone yanong ba e ka reng ba tlile ka mo ntlong ya modimo ntle le difounu tse di leng ka mogare ga difounu, ka le dibebele tse di leng ka mogare ga difounu? He re ka botsa ra re, ke mang o anang le bebele? Re o kry-a e le gore bonnyane ke bona bo tshotseng bebele, ke bona bo bo tshwere lefoko la modimo, but bontsi ga bo a tshola lefoko la modimo. Ke batla rotloetsa bana ba modimo gore a re ithuteng lefoko la modimo. Ngwago tlang o re santsana re tlo tsa di-resolution mo dilong tse dintsi, ke tlo kopa gore e nngwe ya tsona e nne gore ke ya go ithuta lefoko la modimo. Ga go kgonagala ya sekolong sa bebele o ithute, o utlwe gore lefoko la modimo le rulagangwa yang, lefoko la modimo le arogangwa bjang. Ke batla go bolela gore bana ba modimo, mo nakong tse di fetileng tsele, batho ba le bantsi ba ne ba na le sekolo sa bebele in the Old Testament. Elisha o ne a ithuta go tswa mo go Elijah. Go ne go na le sekolo sa baprofeta sele se e leng gore Saulwe o ile a kopana le bona, ga nne ditonki tsa gagwe ditimetse, ga ba fologa ba tlo kopana le ene a feleletsa a profitile. There has been a school sa go ithuta dilo tsa modimo, tsa go ithuta lefoko la modimo go tswa bogologolo. Ke fela matsatsi a batho ba buang ba re ga go sa tlhokagala gore re ye sekolong sa bebele, moyo halang kene a tlo re rutang. Ke nnete, moyo halalelang o tlo re ruta, mara o tlo go ruta le go interpreta lefoko la modimo. So lefoko la modimo le tlo dira gore o nne botlhale. You are going to become wise ga o ka le ithuta. O efoga dilo tse dintseng ke beng di senya bophelo ba gago, o tseya dilo tse dintse di ka phedisang bophelo ba gago. Mara utlwa gore buka ya Diane e reng, e re go kry-a botlhale can cost you all that you have. Go batla botlhale o feleletsa o ntsha tsotlhe tse o di ruileng,
gore o kgone go kry-a botlhale bo. Batho ba bantsi ga re sa batlo spenda mo dilong tsa Modimo, ga re sa batlo spenda gore dilo tsa Modimo di tswele pele, re spendela fela lefatshe. Re ka se kgone go spendela go ja monate, mare ra palelwa ke go spenda gore re sponsor a program mo lentsweng la Modimo, kapa re sponsor a program in the church, kapa re sponsor gona radio e re atla re utlweletse ka nako tso tsotlhe. But there is nothing for mahala, bana ba Modimo. Lebelela Morena Jesu. Morena Jesu le ena bonnyaneng ba gagwe o ne a ithuta dikwalo, he taught himself, a rutiwa le ke batsadi ba gagwe lefoko la Modimo. Ga re buisa mo Luke chapter 2:47 e re tlo bonang ka yona gore o ne a ithuta bjang. From verse 47 e re ya re malatsi a mararo a sena go feta ba mo fitlhela mo tempeleng a ntse mo gare ga baruti a ba reditse a bile a ba botsolotsa. Botlhe ba mo utlwang ba gakgamalela tlhaloganyo le dikarabo tsa gagwe. Ya re ba mmona ba gamarega, mme mmaagwe a mo raya a re, ngwanaka o ne o re direlang jalo? Bona rrago le nna re go batlile ka bohutsana. Mo le kgona go batla go fa setshwantsho gore go diragalang fa. Morena Jesu o tsamaile le batswadi ba gagwe ba ile ko tempeleng a santsene a le monnyane, a rutilwe lefoko la Modimo, a tletse ka lefoko la Modimo. Ga a re ke ene Modimo, ga a tlhoke go rutiwa lefoko la Modimo. So ba tsa moletlo batsadi ba gae ba tsamaya mo le to a point ya gore ge ba boela gae ba tsamaya for 3 days ba sa lemoge gore ngwana ga a tlhole a na le bone. Ke phoso e re irang re le bana ba Modimo gore re iphitlhele nako ntsi re tsamaya le Modimo, re rapela, re tsamaya dikhwaere, re tsamaya e dikopano tsa Modimo, mara re tlogetse bana ba rona ko morago. So Jesu Kriste ge batsadi ba gae ba tlo boa after 3 days ba mmatla, ba mo fitlhela a le ka mo gare ga tempele a reditse lefoko la Modimo, na a nyoretse go itse lefoko la Modimo, a botsolotsa ebile a araba. So to a point ya gore ka mokgwanneng a ithutile lentswe la Modimo ka teng, batho ba bagolo, baruti ba bagolo ba ne ba le surprised gore o tsa kae kitso e kana-kana, ba gakgamatswa ke kitso ya gagwe gore o itse go feta bone. Le dipotso tsa nneng a ba botsa tsone e ne le dipotso tse nneng di le thata tota. Ke batla go bolela ngwana Modimo gore go a tlhokagala gore re ithute lentswe la Modimo, re rute bana ba rona lentswe la Modimo. Ga gona motho o a leng teng mo lefokong la Modimo bebeleng o a sa ithutang lefoko la Modimo. Ga o lebelela Paulo, Paulo before e tlo nna Paulo e ne e le Saulo, o ne a gotse a rutiwa le ene lefoko la Modimo, a rutiwa ke Gamaliel. So monna o mongwe le mongwe wa Mojuta le mosimane mongwe le mongwe wa Mojuta o ne a tshwanetse a memorize the Torah, a memorize dibuka tse tlhano e leng Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers le Deuteronomy, a di memorize ka tlhogo. So Saulo le ene o ne a rutilwe lefoko le, therefore o ne o ka sekabe wa moropa ka anything e leng gore it is God related. Ga re lebelela gape mo bebeleng discipleship kapa go rutiwa ga go a felela foo. Johane le ene o ne a na le barutwa ba gae, ke ba irileng ga Morena Jesu a tlotla mo le bana ba Modimo ba bona gore o kolobetsa batho ba le bantsi, ba boela kwa go Johane ba ile mmotsa gore go na le monno o mongwe o le ka kwa le ene wa kolobetsa o na le barutwa ba gae. Johane a bolela a re wa sekgatlhanong le rona o na le rona. So Johane o ne a na le barutwa ba gae, but barutwa ba Morena Jesu ba ile ba lata Morena Jesu ba re, re kopa gore o re rute thapelo bjaka Johane le ene a rutile barutwa ba gae. Bana ba Modimo, Jesu Kriste le ene o ne a na le barutwa ba gae. So ga gona motho o a tshwanetseng a phele a sa rutiwe. O nna morutwa ka gore wa rutiwa, o nna moruti ka gore wa ruta. A re ineeleng go utlwa le go rutiwa lefoko la Modimo. Go botlhoko gore o fitlhele batho ba palelwa ke go ithuta lefoko la Modimo, mara re spenda tšhelete mo dilong tse dintsi. Motho o kgona go spenda tšhelete a ile ithuta music, a spende tšhelete a ile ithuta go bina, a spenda tšhelete a ile ithuta ka tsele le tsele le tsele, mara ge re tla mo go pateleng gore re ithute lentswe la Modimo mo dikolong tsa Bibele, go nna thata mo go rona ba Kriste. Ba Kriste Kreste a re ineleng mo go rutweng lefoko la Modimo. Mokreste a ka se phele ka dijo fela, a ka se phele ka fashion, a ka se phele ka dilo tsa standard tsa lefatshe, o phela le ka go ithuta lefoko la Modimo. Timothy ga bolela, Paulo ga bolela le Timothy, a re study to show yourself approved unto God, a workman that has nothing to be ashamed of, rightly dividing the word of truth. Tsamaya o ithuta lefoko la Modimo gore o kgone go itlhagisa o le motho wa approvilweng ke Modimo. Modimo ga approve anyone wa sa ithutang. Re na le batho ba bantsi ba ba tletseng lefatshe lo lotlhele, ba bua ka Modimo, ba bua ka gore ba biditswe, but God did not approve them because they refused to study. Ba gana go ithuta, mara ga o ithuta Modimo wa go approve, wa go approve gore o be modiredi wa hae, wa sa o tlhabiwang ke ditlhong, wa tlo kgonang go tlhatlhamolola lentswe la Modimo sentle. Bothata ke gore re ka buisa temana e le nngwe re le ba bantsi re le 10, mara wa kry-e le gore ke only 2 or 3 ba kgonang go rightly divide the word of truth. Lefoko la Modimo le tshwanetse go tlhatlhamololwa sentle. Ga re sa ithute go tlhatlhamolola lefoko la Modimo, re otimetswa ke batho ba ba tlhatlhamololang lefoko la Modimo to their advantage. So ithute ngwana Modimo ngwageng o tlang o, ore at least Modimo ke batla gore o mphe di-resources, o mblessa ka di-resources tsa gore ke batla go ithuta lefoko la gago. I want to know the depth of your word. Ga o itse lefoko la Modimo, ba o direla baruti bonolo gore e re le ga o tsena ka mogare ga mathata o kgone go a rarabolola ka lefoko la Modimo. Jesu Kriste, because o ne a itse lefoko la Modimo from the age of 12 years, a kgona go araba dipotso tse di thata. E rile le ge Satane a tla mo yena at the age of 30, a tlo mo raela ko sekakeng, Bibele e re Jesu Kriste a mo referela ko lefokong la Modimo. Matsatsi a bakriste ga go bonolo ba ba re dumela ntho nngwe le nngwe ka baka la go se itse lefoko la Modimo. Bakriste re dirisiwa dilo tse e leng gore ga re a tshwanela go di dira ka baka la go se dumele lefoko la Modimo. But ga o ka dumela lefoko la Modimo, le bakriste ga a tshwanela gore e be yabas. Mokriste o tshwanetse a gane, mokriste o tshwanetse a nne le dikarabo tse di tswang mo lefokong la Modimo gore thus says the Lord. Because lentswe la Modimo le re di scripture tso tsotlhe bana ba Modimo di hemetswe ke Modimo, di nonofile go ruta, go kgalemela, go correcta, go traina gore motlhanka wa Modimo a nne botlalo gore a kgone go dira tiro yotlhe ya Modimo. Lefoko la Modimo re le dirisetsa gore re kgone go ema gare ga ditshiu tsa mefuta. Ngwana Modimo, ke a go kopa gore mo ngwageng o tlang o, e se ka nna ngwaga o tla tlang wa feta fela wena o sa ithuta something. Ee, Modimo o biditsa ba bangwe gore e nne ba apostolo, ba bangwe e nne ba profeta, ba bangwe e nne ba evangeli, ba bangwe e nne the teachers, ba bangwe e be the evangelist. Mara ba botlhe ba, o ka sekebe wa itse pitso ya gago, o ka sekebe wa kgona go ministera ministry wa gago e le gore ga wa rutwa lefoko la Modimo. O e pitso o ka nna le yona, mara ga o sa rutwa lefoko la Modimo o ka tlhakatlhakanya pitso ya gago. Lefoko le lengwe le lengwe la Modimo bazalwane, le ba pitso e nngwe le nngwe ya Modimo e tsamaya ka lefoko la Modimo. It must be administered go latela lefoko la Modimo. Ga o le mo evangeli o rere evangeli e tswang mo lefokong la Modimo, o sa rere dilo tsa batho, because matsatsia go kopisiwa dilo kwa, go kopisiwa dilo kwa, di be di tlisiwa ka mo gare ga ntlo ya Modimo, re confusa le phuthego ya bana ba Modimo. Itse gore morero wa Satane ke gore kwa bofelo, mo matsatsing a bofelo, batlodiwa ba Modimo ba timediwa ke dithuto tse e seng tsone. A re emeng bana ba Modimo, re ganane le dithuto tse di sa theiwang mo godimo ga motheo o e le lefoko la Modimo. Re ganetsane le dithuto tse di tla timetsang bana ba Modimo. Batho o tlo kgona fela ga o ka itse gore o tshwanetse o ithute. Ke batla go bolelela gore Joshua le ene o ile a nna ka mo tlase ga thuto ya ga Moshe e le modiredi wa ga Moshe, mara e rile ge sena Modimo a bitsa Moshe a tlosa Moshe mo lefatsheng, Joshua took over, a kgona go isa ba Israele kwa modimo a neng a batla a ba ise ko teng ga nne a sa ithuta ka mo tlase ga Mose a ka ba tsere ba Iseraele a ba busetsae gapetwa because bona selelo sa bona moleto le ne ntse e le gore ke mang wa ka re busetsang kwa egepetwa mara go ithuteng ga gagwe gwa mo ruta gore egepetwa ga se ko re yang ko teng re ya ko Kanana kwa modimo a re tshepisitse lefatshe la mašwi le dinotshe bana ba rona ga ba o timela ga re ka ithuta lefoko la modimo bana ba rona at any age ba tla kgona go representa mmuso wa modimo ka baka la gore ba ipone go tswa mo go rona gore re tsaya lefoko la modimo very serious bana modimo spende fo lefoko la modimo spende go reka di-concordances spende go reka di-dictionary tsa bible spende gore o kry-e di-resources tse e leng gore o tla di dirisa go ithuta lefoko la modimo o seke wa kgotsofala fela ga o le utlwa ka sontaga mo gare ga beke wa palelwa ke gore o utlwe lefoko la modimo ke a go kopa ngwana modimo gore a re emeng ke nako e modimo a re fileng yona gore now is the time ya gore re ithute semelela mokeresete semelela o phutholle lentswe la modimo gore o kgone go tšhentšha maemo a batho ba o tla kopanang le bona re a leboga bana ba modimo modimo a boletse le rona mo letsatsi lena la kajeno bishop Lucky Mulwantwa Mispa bible church 072-135-0708 amen
the words of the lord are words of life Your heart is on 657 AM. 657 AM, radio for believers in action.